Yego. Kubera ko cyamunara ntabwo ihagarikwa n'uyikoresha. Ahubwo cyamunara ihagarikwa n'urukiko. Cyangwa se n'ubundi buyobozi bwari bwaratanze uburenganzira bwo kuyikoresha. Iyo rero nta cyemezo giturutse muri izo mu ruhande rumwe cyangwa urundi muri izo nzego zibifitiye ububasha, cyamunara irakomeza.
Mwabase mwamenye ko urubanza rw'ubujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara rwagombaga kuba kuri uyu wa kane rwimuriwe ku wa mbere ku itariki ya 27.
Nta makuru ari nabyita ngo ari ofisiyeri njyewe mfite mu nzego izo arizo zose, ahubwo nyir'umutungo ubwe niwe wampamagaye ejo ambwira ko hari urwo rubanza. Ibyo n'urubanza rwa mbere narwumvise mu itangazamakuru. Icyo gihe rero jyewe abampaye misiyo, urwego rwampaye misiyo yo kuyikoresha, nirwo mba ntegereje ko rumpa ikindi cyemezo kiyihagarika. Iyo nta kibaye nkabona icyemezo cy'umucamanza gitegeka ko cyamunara isubikwa cyangwa ihagarikwa, icyo gihe nicyo nshyira mu bikorwa. Iyo rero nta cyemezo ndabona kindi, sisiteme ya cyamunara irakomeza.
Byumvikane neza nk'uko biteganijwe kuri uyu wa gatanu, igihe cyose muzaba mutarabona urwandiko ruvuga yuko cyamunara ihagarara muzayikoresha.
Yego.
None se ubwo muramutse mukoresheje cyamunara, tuvuge by'amahirwe, ndabyita by'amahirwe, hakaboneka umuntu ugura iyo nzu kuri uyu wa gatanu, noneho urukiko kuwa mbere rukavuga yuko iyo nzu itagombaga kugurishwa, ubwo ngubwo byagenda gute? Wayiguze yayisubiza bigenda gute?
Ibyo ntabwo ari jyewe wabijyamo kubisubiza uyu munsi, kuko yaba ari ugukora speculation ku kintu kidahari. Icyo gihe rero nk'umunyamategeko ahubwo ntegereza ko ikintu kiba, sinkorere kuri za supposition. Icyo gihe icyaba n'ubundi cyazagenwa n'umucamanza.
Ariko se birasobanutse ko urubanza rw'ubujurire burebana na cyamunara yariteganijwe rwaba nyuma y'iyo cyamunara nyirizina?
Bishobora kubaho.
Ubwo se biramutse bibaye nta tegeko na rimwe riba ryishwe?
Iyo hari itegeko ryishwe, haba hari n'urundi rwego ruzatuma iryo tegeko ryongera kubahirizwa. Ni nayo mpamvu urubanza rutarangirira ku rukiko rumwe, hariho ingereko z'inkiko zigenda zisuzuma niba hari amategeko atarubahirijwe. Ni nayo mpamvu urega nawe aba afite uburenganzira bwo kunguruza igihe abona hari akarengane yagiriwe.
Maître Michel Hitiaremye washinzwe kugurisha ingwate y'umuryango wa Rwigara, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye namwe, murakoze.